C-Mark on the track.
I'm glad that you've come to me. I just want you to be free. Say anything that you want. Confess everything.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
I'm really happy that we're gonna have this conversation, you and I. I'm here to listen. Confess your sins. Be free. Confess, my son. Confess.
Father. I hope it's a dream whenever my pity you say, but my person in my pie and the father. Nyala mazeni mapanga ni kachini kambe bose baza kambe chapendi ni satanist ni father. Forgive me father. Forgive me father. Forgive me father. Forgive me father.
Na fakan zelu panido so I think sharp with the country zone with me. Bali monga Patrick he must find babu wa papakati oke na dula. I'm not seeing monga team on SAPs where they could ya EP but I'm back foot chaka china meme nkukiwa bando bapesh. Samanda your girlfriends in the race. Why you not under pressure? I need take over, but change it. Baziba yesu bangwele. Mavesa munga bangala kukalinga linga. Ndaba naba poka mutende. Forgive me father. Okay now let me confess. In the fire once I'm winning boys. In the sea I want munga prophet. If you can't beat them, join them. But I want cause I can't beat them. They are not really what they claim. So in an Apollo chap proclaim with me father.
Father. I hope it's a dream. Ndaba mabiti ya seba mani pasa ni mapaya ni father. Nyala mazeni mapanga ni kachini kambe bose baza kamba chapendi ni satanist ni father. Forgive me father. Forgive me father. Forgive me father.
Ndi kushila piro ndela pira pa kusalipani. Nitameji nshanga gai gai ubolirwe mpira liwalai. Mapazi shafurile shibi nila mia musangi kuchanja wawei. Nechita kukafya mushi kuchila pa mipusa shiripa bulai. Inetoping achila mushi kungo muruele wasita. Tupato punga mukambi ulikunshinga kaputula kasita. Kijira bari abata shaba chita kutashanga bata shaba tinisi. Sana nani mwinga pasha na inechoshi pashonga chitulile pi vana. Pasha bupe mwapa kabumba bata shaba chila takaivela. Batira ninebo nyele botufurula kunutababuela. Votura papa tira miera, moke mu valenji taro jamira. Batu shime ke mu vuchero, tumara pa kuline tuna shere mu
father. I hope it's a dream, ndaba mabiti ya seba mani pasa ni mapaya ni father. Nyala mazeni mapanga ni kachini kambe bose baza kamba chapendi ni satanist ni father. Forgive me father. Forgive me father. Forgive me father.
Kukalefe shapo hapo mbari afe kwa tini sampo elo mbasari pachibishi shapo wele elo ndea kutempo njipa ila kumo beats na rapa na foko yari bashapa waliko sapala minapa kupange konga sapa tulabasari pisha no yelela tatia mwala tuelela tabafika wala pelela wabana vela telela fani puti show mwela njipa ishe bari ya bebuela bari ya bamona kwa titu wariba pamomba puisha onse flow mwela riba otinga maigoli lesa tatia mwandini sorry bari ya marapa mbona tutori mbesha deonse nga maturori. Nebona rikosa uyo mukodi mbaka fya mumala kwa tini chori. Bemba popu kwa tini lori. Sorry mbona mofya mashori.
Father. Father. I hope it's a dream whenever my beat you say bama ni pasa ni mapaya ni father. Nyala mazeni mapanga ni kachini kambe bose baza kamba chapendi ni satanist ni father. Forgive me father. Forgive me father. Forgive me father. Intro yanga eka iba paka achani marapira mumanyimbo. Zini mafachi fefefe na zina yanga sisho tapa mabana. Bafuna nife batingatimo wa baba kazi bada wa drifta savana. Everyday ni chama flow na mbovela ngati dida chikolopo. Chemistry niligudu kumagelo pati kuskuru nezeli chikopo. Aba ni viwaya ina ni popping. Ata taking shots ni cocking. Ata kupa foto iwe ina na kagelo kako batika kukropping. Ni supply abambini sindi the plug indi ni adapt. Bifu nane kakari yaka kukasila kangala close tap. That flow adapt. Ni mulido pali pose pina tap da. You gotta adapt. Gati masanda tiriko rafka. Nyimbo yanga ya festi na blow one no feature. My face full ungati reverend. My fans wango kuna preach. Niko na light skinned girls but Natasha please don't bleach. Sindine wama ule but idose nipeze kachabendi ni kubina. Nyimbo nyimbo na ba dope boys bakalipo blower. Nyimbo na yo maps akalipo blower. Nyimbo na 408 bakalipo blower. No wonder I feel so proud. Nikabaona batowa cause hard work pays off my nigga. Quit hating and work my nigga. Devil's a fan of Chikonko. He said we'll be winning every day my nigga. I never knew I'd be this big. big 4 years ago. Apa manje nine posale, ni fole chapo. Ababa yesako, my bars full, ni mamwe sako. Na rap abadi, but chef yako, still holding it down, ni sinile kako.
Extreme. Download it from mylovezedmusic.com.